batuji pawiɗi dow kabaru cellal ngaɗi hande lewru décembre hitande 2024 le leydi meɗen ndi ɗum hawrintini humaniɓe cellal inde ande en leydi ndi to dartude tiiɗallaji gonɗi le leydi meɗen ndi banggal cellal. E wi docteur Guida Landouré, docteur o wandu e fedde syndicat ngaji, ko hani huncenede hoore ko yawi yo daranade no cellal heɓirte le nokkuje ɗe.
Ɗum kayo batu goɗɗo kasen tammoɓe gaɗi mo huncanta hoore feewi caɗele amin. Tiiɗallaji ɗiɓe gonɗi fewde muɗum le ñalawma hande o yo hoɗum no cuuɗi dogotoroji amen ɗi ko wawa yaade caggal muɗum e hoore fuu wala li hen. Ɗi gala kaaki gollirɗi cuuɗi dogotoroji amen ɗi wala courant. Iɗi mbawi wadde heure ngaji sappo e ɗiɗi tawi courant wala to. Iɗi kasindine yimɓe golloɓe tum sato a tawam pikkowo goto kañum woni kaybowo yimɓele noga e naɗu noga e nayo.
Ley hakkillaji ko ɓuuri ujunere kollitaɗi malle hemere jetti anniyaji e ko ɓuuri golleji temen ɗiɗi woni cuɓaɗi gatta ley tongande e ɗi golleji. E wi ministre communiɗo cellal colonel Asaba Diallo Touré, daranade ɗi imma daraji ɓeydan yirwere neɗɗako e keɓal jamare nde e leydi ndi. Caggal ko heɓi tongande cegitotonde o walti ko woni e hakkille makko wonniraɓe amen o e ortem.
Golloɗatol keydinɗo yeeso ñawɓe waɗan daranade golleji pawiɗe yirwinde gollirɗi kumanɗi cellal hayeɓe fayetto jokolɓe jangoɓe fayetto gaɗo e birki sembe calɗi kañum edu uddaɓe kaso. Lawol ɗiɗoɓal ngal darde muɗum mawni sanne waɗan nayorade bangal immadaraji kanɗi waɗede yella ina heɓa lawol.
Himɓe bamako ele kedde leydi meɗen ndi kolidi yalaji muɓen dow nde tongande golleji anniyaɗi waɗede dow mun hakkille mabɓe gollirgol ɗi anniyaji ɓe dan darnagol golleji cellal.
Il faut des médecins.
Ɗen kasindini e dogotoro en kayboɓe e juuɗe ami batuji mawɗi pawiɗi e dow ƴewtagol cellal no wurdude leydi amen ndi ana wawi latade sababu huncude naɓirde yeeso kabaruji ɓiliɗe cellal. Ko ɗiɗo cuuɗi dogotoroji wondi fewde muɗum ka andama dabere ana wawi fiyede fewde majjum. Soko yuɓɓina ley hen ko ka gollirama caɗele ɗe heɓente jogolal. Min gala kaaki gollirɗuɗe cuuɗi dogotoroji amen ɗi yimɓele golloɓe ɗe hemɓe ɗu ana hani ko
ɓeyde.
Wartingol uppugol mere mere hamili en ko mbiyata césarienne ɗum yo yala rewɓe hewɓe ko kolliti ley ɗi batuji to kajolo to le ɓalel leydi meɗen ndi. Salimata Silla, inniraɗo goto gonɗo ley o cercle, hakkillo makko ley o nokku gundam inniraɓe ana e farrati.
Arande césarienne o maire wonno ga ñalawma hande o kena joɓa yimɓel hewɓe ɓe gala bawɗe muɗum ana ɗala aduna wakkati no warta fa ɓeyna. Ɗum gaɗannomi césarienne min kayo maire wonno.
Daranagol ɗi anniyaji ley kuɓal cellal fuu nafan sanne jammare nde e dogotoro en ɗum yo hakkillo Karma Ag Hamaya, directeur technique suudu dogotoro Tiencour ley cercle dire région Tumbutu.
Komin mbawi jondorade no woɗiri ko warta fa naɓira yeeso alhaali no yimɓel golloɓe ɗe cuuɗi dogotoroji amen ɗi wurdude ñalawma hande o fa yetto daranade cellal yimɓe. Ni woni ñiɓugol cuuɗi dogotoroji goɗɗi kasen wattude le majji kaaki gollirɗi ɗi mbawa yaade caggal muɗum feewi.
Ɗum ken ande banggal cellal ana jogui gikke lobbo dow ɗi hakkillaji kollitaɗi e ɗi batuji kumaniɗi no cellal heɓirte. Eɓe darta e laamu o waɗa e bowɗe muɗum fuu dow tabugol ɗi dabareji dow anniyaji tewtaɗi dow kabaru no cellal heɓirte ley Mali.